kibasha kwiyumvira ibyo kugirwa neza
ndetse n'ururimi rutakibasha kuvuga ijambo rigororotse
igereranijwe n'urusobe rw'amagambo ahora nk'intege
nkunda cyane Zitakibasha kuvuza inanga uko nayivuzaga
igihe n'ibiyenge bitakibasha gutera intambwe nizo nateraga
Zozi nazo Zatengushu buzi mabganje Na buzi humure
Tajani unyibutsa Amagambo ineza Indahiro y'urukundo Warahije amaraso umutima indahiro y'urukundo rusumbijuru indahiro y'urukundo rusumbijuru
Indahiro y'urukundo rusumbijuru